41 with my boy Romar. Romar. Romy Johnson. Oh man.
More money, more money.
Cowboy.
Oh yes, money, money, checks in a vyo mwa gika. Mo koni koni cash, mo bovu wa kika. No koini koini, noti ndoza chanika. Black H4, hamo kiliona webisha. Napo cruise kumtana na machizi waskani. Vurugu don't stop, kuspendi more money. Masnichi msulize ni nani. Demon dog child, yule toto wa mtani. Na new style, bisha, ni respect black color. Gopa na tisha, I don't care if you don't holler. Spin rims, kwenye ding, alafu mziki mnena. Natumia peso, kuna ringa like cheese on my penne. So Jesus, oh yes, money, money, cash chapa. So Jesus, na act just like a movie star. We Jesus, na roll na makike bite rama. Oh Jesus, come on a door, sasa walk it out.
So Jesus, Jesus, kama kwenu na hera. Kama mfukoni wa kuna hukia madala. Jesus, kama pondia manera. Jesus, chepta shiringi, yesi mbali kwa hera. Jesus, hapa mwendo kisera. Kama yuro magari, mwona kuna weven. So Jesus, so Jesus, so Jesus, so Jesus, so Jesus, so
Jesus. Kabla mfuko ya toboka Fums mbazi kama adili wachoka Meni chapa kazi Spangalia utadondoka Simama vizuri kabla hauja dondoka Kaza msuli usio ovyo na ropoka Tuonyesha njeuri mini black sweat coca Pumbaz Stembeze moja moja Tembeza mbili mbili mindo nalipa hibili We sandals mabovu na kanda mbili Ya farana shadows mabovu na mtoto pili Hamja jua street mabovu ndo dili Usijo kapiga mbizi katikati ya lami I use my money, I use it every day I don't use a gun but I'll kill you any day I'll kill you son, I've got more money
So Jesus, kama kwenu na hera Kama mfukoni wako na yuki ya madala Jesus, kama pondia manera Jesus, chepta shiringi, yes, mbali kwa hera Jesus, hapa mwendo kisera Kama yuro magari, mwona kuna weven So Jesus,
Mi ndo M bila AT na jisearch bila woga ndani ya VIP na stink money Pembeni my honey is my wank now I play kama vile my diamonds I'm a real nigga Mwakitati na check check cheddars tunaspend tuchopala map Andisha mzuka mgiba tuna check check More money tunaspend more money tuna make Waiter later tuendele kupigia povu Shambi wa show kupile unasimamia mabovu Usulize nini I'm a hustler homie Mulize no nini Fresh out boni Bata mwanzo mwisho yoni bongo mbaka na ii na wadio tutoka R.I.P. tunapost some liquor Miss you niggas, see bari tunapomaa tunakimbiza tu wa jinga hala
So Jesus, kama kwenu na hera Kama mfukoni wako na yuki ya madala Jesus, kama pondia manera Jesus, chepta shiringi, yesi mbali kwa hera Jesus, hapa mwendo kisera Kama yuro magari, mwona kuna weven So Jesus, so Jesus, so Jesus, so Jesus, so Jesus
Ha 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 Kama 50 cent Staki zo coin nataka ela za not Ni straight to the bank Si straight from the bank You know what I'm saying? Yeah Damn Kumbe na ota Shit
Bane Oya Sajero mshikaji wangu lanchi Sajua temtengenda wishu wala Hey wala hey